saba sajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri asiimye emirimu egikolebwa abantu be mu mawanga g'ebweru egitumbudde ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebyobulimi ebireesewo enjawulo mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Obubaka bw'empalabwa busomeddwa w'ekitiibwa Henry Ndawula, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lye New England, USA, Boston, ku mukolo ekitongole ekya Kabaka Foundation ettabi lye Boston mu America kwerijagulizo okweza emyaka 30 bucanga kitandikibwawo.
Tubeebaza okulaba ng'emyaka ginaasatu Kabaka Foundation gyemaze bweza ebintu bingi ebituukiddwako mu byenjigiriza, ebyobulamu, okukungaanya omusaayi, okuyamba abantu baffe mu mugotteko, wamu n'enteekateeka z'okutumu ebyobulimi n'obulambuzi. Twongera okubakubiriza okwongera obuyiiya, okulaba nga tutema empenda okusobola okuyimirizaawo emirimu gya Kabaka Foundation n'enteekateeka yaffe eya Kabaka Foundation Academy. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri Kabaka.
Senkuru wa Kabaka Foundation Omukungu Edward Kagwandagala agambye nti obuvujjirizi okuva mu mawanga ag'ebweru busobozesa ekitongole kya Kabaka Foundation okutereeza ku mbeera z'abantu ba Kabaka.
Emyaka gino asatu omukululo gwa Kabaka Foundation ku mirimu gyekikoze weeguli mu kutaasa obulamu bw'abantu ba Kabaka, abaana abasangibwa mu migotteko. Mu kiseera kino tuli mu kaweefube w'okulaba nga tuzaamu abantu essuubi okuddamu okulima n'okutwala obulimi ng'omulimu ogw'obuvunaanyizibwa era ogusobola okuyimirizaawo amaka gaabwe. N'olw'ensonga eyo twebaza Mukama waffe Ssaabasajja olw'ekirooto kino ekya Kabaka Foundation. Tujja kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba ng'ebigendererwa bya Ssaabasajja Kabaka ebyamutandisaawo ekitongole kye bituukirira.
Ssentongo James Ssenkulu wa Kabaka Foundation ettabi lye Boston agambye nti bakwongera okuwagira emirimu gya beene gyonna gyonna n'obumalirivu.
Tulina amalirivu nti mu kujaguza kuno tujja genda mu maaso n'okuwagira entegeka y'ekitongole erimu okukulaakulanya ebyobulimi, ebyokusoma wamu n'ebyobulamu okusobola okujuna abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja.